Yo yawe na lulenge osala mukiri na luyantiku masa na masa na zulu na yawe pepe nange
je te beni o yawe pour avoir
thank you.
salama nyoso kuna okokuta bapeshere basali kotoka
bakomersa bakosala dro
mpona koluka mpina ya bango lakmaidobe susiala lakmaidobe
ebalidansate
Thank you.
yala